masaha y'igicamunsi ashyira saa cyenda z'amanywa. Abanyeshuri bo mu mwaka wa gatanu ku ishuri ribanza rya Nyakibingo bari mu isomo ryo kubara mu rurimi rw'Icyongereza. Iryo jwi ryumvikana mu yandi, ariko risa nk'iritsindagiye kuyarusha nk'aho ari iry'umuntu mukuru, si irya mwarimu, ahubwo ni iry'umunyeshuri udasanzwe. Jean Marie Vianney Rusengamihigo bahimba Vizio mu mpuzankano y'ibara rya kaki, ishati n'ikabutura, yicaye mu ishuri ariga kimwe n'abandi banyeshuri. Uyu musaza ufite abana babiri n'abuzukuru bane, ijwi rya Amerika yamwegereye atubwira uko yafashe icyemezo cyo kuza hakwigana n'abo wagereranya n'abuzukuru be.
Navuye mu ishuri niga mu wa gatandatu primaire, nagomba gukomeza nkajya muri CTM cyangwa se UTM. Nakomeje kubabazwa n'uko ntize, nibwo nifuje kuba nasubira mu ishuri nshaka umuntu witwa Gasiliveri wanyije igiswari kugira ngo nzajye kwiga muri Congo. Ngezeyo muri Congo mbona abantu bazi Yiringara igiswahili, amagambo nari nanditse ageze kuri 30 y'igiswahili, yambanye makeya ngaruka mu Rwanda nkomeza kwifuza ishuri. Nza guprofita rero noneho mbona uburyo niga igiswahili, ubu ngubu igiswahili ndakivuga nta kibazo. Iyo nyumva kuri radio ntabwo mbona umusobanuro uzasobanurira noneho bitangaza rivuga ngo buri munyarwanda wese yemeye kwiga, buri wese agiye ku kigo cya Kibingo, mbasaba niba bakanye banyemerera kuma ishuri ryo kugira ngo nigemo.
Uretse igiswahili avuga ko yigishijwe n'umuntu akakimenya, Muzehe Vianney mu gakapu ke k'ibikoresho by'ishuri agendana ikaye nini ya registre yanditsemo amwe mu magambo y'Icyongereza n'ibisobanuro byayo mu Kinyarwanda. Uyu musaza akavuga ko ayo yayigishijwe n'abanyeshuri bo mu yisumbuye baturanye mbere y'uko afata icyemezo cyo gusubira mu ishuri. Muzehe Vianney avuga ko we yaganirizaga ku gitekerezo cyo kugana ishuri barimo abamushyigikiye, ariko benshi mu baturanyi bakamubwira ko ntacyo bizamumarira. Nyamara we na n'ubu atsimbaraye ku cyemezo cye.
Ariko hari n'abandi noneho bavuze batari ko se noneho ubu koko ibyo gutakaza umwanya wawe imyaka ugezemo urabona amashuri uzayarangiza? Ndabona ni icyangombwa, ni uko nkeneye kugira ngo ngire ubumenyi. Batese uzahabwa akazi nandi? Mbabwira ko nyakiye nkorera atari akazi ngiye ndi gusaba. Ngiye ngira ashaka kugira ubumenyi, menyamye gutandukanya Icyongereza mu gihe ngibonye kwitandukanya n'Igifaransa. Ngiye kuba namenye rero ururimi ubu nkagira n'ubumenyi, nagira amahirwe nkashobora kurangiza genda segonderi kuko napiganiriza uko runaka.
Mu bagowe no kumva icyemezo cya Muzehe Rusengamihigo harimo na Simba ari kure Celestine, umuturanyi akaba n'umunywanyi we wa hafi.
Twabiganiriyeho tukaba tumugisha impaka, tukaba tumubwira ati Viana witubeshye ntabwo uzajyayo ngo ndetse wicare mu ntebe za mwarimu. Tubijyaho impaka cyane, abantu benshi bakayavuga ati ntabwo byashoboka biriya ni kode ifite ntabwo azajyayo. Turabisiganaho ariko birangira nyine ejo bundi twumva ngo mu gitondo ngo yagiye ngo yaguze amakaye. Burya nje nyine ntangazwa n'uko bambwiye ngo yambaye iniforume ngo yagiye ku ishuri. Ese uwo mwarimu yamushyize mu wa mbere, yagiye mu wa gatanu, yagiye mu wa gatandatu. Biraducanga abantu nyine, biba byatubereye ishoramahanga by'uyu musaza.
Ubusanzwe mu Rwanda, mu gihe nta bundi bukererwe bwabayeho, abanyeshuri bo mu mashuri abanza baba bafite imyaka iri hagati y'irindwi na cumi n'ibiri. Bivuze ko uwafatwa nk'umukuru ku ishuri yigaho, Muzehe Vianney amurusha imyaka 42. Twamubajije niba hamwe n'icyo kinyuranyo cy'imyaka atagorwa no gusabana n'abo bana, cyane cyane mu gihe cy'akaruhuko. Yadusubije muri aya magambo:
ari ugukina turakina, n'ubwana turaganira, karabona abanyeshuri bagifungura. Biba ari ngombwa rero ngo tuhite gusabana tuganira. Inoze mbigisha uburyo bandika 20, uburyo bandika 1, uburyo bandika dogita. Nabibakoresha batabyabananira nkonye nkabibasubiramo neza kugira ngo babimenye.
Ku buyobozi bw'ishuri yigaho nabo bemeza ko mu minsi ibiri amaze ku ishuri Muzehe Vianney yitwara neza kandi biteguye kumufasha akiga neza. Madame Nyirahakizimana Sifa ni umwarimu ukuriye abandi ku ishuri ribanza rya Nyakibingo, ni nawe wasigaranye inshingano z'umuyobozi wacyo. Tutahasanze
twabonye ari umunyeshuri mwiza cyane. Akigera mu kigo twabanje kumubwira amabwiriza agenga ikigo cyacu, tumubaza niba ayo mabwiriza azayashobora. Noneho nk'ukuntu twabize mu burezi, twebwe tuba dufite uko tumutwara, nta kibazo rwose twigeze tubona ku uwo munyeshuri wacu, bitewe n'uko twize metodoloji z'uko dufata umwana n'umuntu mukuru. Nta kibazo afite rwose, kandi nawe yatubwiye ko azatwubaha nk'abarezi, akubaha n'amabwiriza y'ikigo, kandi mu minsi ibiri amaze nta kibazo turamubona.
Ku bijyanye n'uko umuryango we wakira iki cyemezo yafashe, twashoboye kuganira n'uwo bashakanye ari nawe babana mu rugo bombi bonyine, kuko yari yagiye mu mirimo y'ubuhinzi kure y'aho batuye. Nyamara uyu musaza Rusenga Mihigo yatubwiye ko bamushyigikiye ndetse umuhungu utuye i Kigali ari we wamwoherereje amafaranga yo kugura umwenda w'ishuri. Muzehe Rusenga Mihigo avuga ko intego afite mu myigire ye ari ukugera ku rwego rwo hejuru rwose rushoboka. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.